zambianpowers.com.
From bond to bond, this body wa masambo. Simple guy.
Era ba pretty gaza.
Apa bamdala banakula chopa. Every day you must guys yama chichopa. Paka mwala tina 70 shops. Then you must imai bana 26 shops. Wana waza waza zivala masoksi. Washitira kamfana kalipa doti. Kuka wangwe nako tina maplot. Then sister wanga wana mufaka kusoti. Tuma security. Musisunga ko tuma security. Tuwa mnyumba tuwani tuma security. Family banja tuma security. Tuma security. Musisunga ko tuma security. Tuwa mnyumba tuwani tuma security. Ipa mlomo wapo tuma lipstick. Muri bari sini kona njala. Lunch, supper, kodji mpamala. Miri miuna ma snacks ya vana. Diaper, tevera na blanket ya mwana. J3, njevere wet. Unga feremo, blongo, shtarent. Sia, kona, nagula na plot. Lusaka citizen ni city ya makoin. Chizunguluse, zunguluse, olo na coin. Bagae wa mazonda, olo lipe coin. Guardian boy, bati muna degree. Nijabwa chabia mungo choma potingi. Tuma security, musisunga ko tuma security. Tuwa mnyumba tuwani tuma security. Family banja tuma security. Tuma security, musisunga ko tuma security. Tuwa mnyumba tuwani tuma security. Ipa mlomo wapo tuma lipstick. Elo mabasi anakuwa na 30. Anajabwa shekai pana segula kubeti. Alangana after it's too late. Anapeza she six faces yawa mate. Vamudala nabo ngwangwa. Vama chicken ilero muchikwangwa. Ijeshe ni bebe ni pasanga. Ndiye mweba bazila baba nyamata. Tajangu mbalo tishikanda. To make it taste valibewana. Ata imweba piti. Mwaife na kumezo mwangani mpiri mpiri. Fem. Tuma security. Musisunga ko tuma security. Tuwa mnyumba tuwani tuma security. Family banja tuma security. Tuma security. Musisunga ko tuma security. Tuwa mnyumba tuwani tuma security. Ipa mlomo wapo tuma lipstick. Tuma security. Era kakasta gone. Fresh vapa pako mesa. Gaspar Nyove, the big pusher. 99 niggas. Smoke city pacha wama. Baso wetu atshan. Mara 2-3 Kobe, the junior campan. Fame shaku twins fake. From bondi to bond.
Off Key Records, ZambianPowers.com.